na dada yangu, huyu ndiye chaguo langu, nimempenda. Baba mama na dada yangu, huyu ndiye chaguo langu, nimempenda.
Nimemchagua.